Jordan.
Yeah. Hey, D. And I'm down creek, yo.
Tongo Records, Tongo Records.
Naanzisha mashambulizi captain, nimepevuka mizuka meniganda na kunjuka na funguka kikatili na nyanyua daluga, hili ni funzo, mistari mikali kinoma imezua gumzo. Natoka Pakistani naibuka na nuclear, nipo kwenye fani msumali na pigilia. Sina fan base, nina line za kiume, nimekata myororo kicheche jonku tafune. Mimi ndo mimi, mwengine ni photocopy, weni matukombele yako sio ndoki. Sindano ya moto na choma kwenye mshipa, menti na kokoto ni zege la uhakika. Narudi kwenye bumba quality menona, nipo full package geji nasoma. Usisogee hapa bolo baki hapo hapo, ukijifanya mweu mini mweu zaidi yako. Ulimi umeponza kichwa mizoga idadi ya vifo, mistari mizito ni kinga kama zindiko. Bega head off kaka mabaz ni helicopter, nakata mawingu kwa upanga wa helicopter. Run bitch, biki na choma ka school driver, sauti yangu bae wezi mixiwa na live. Kisingiti sipitiki jichenge ukachanje chale, man of the match so vita ni fair chale.
Yeah, boy woko mwepesi kama kasichana, na kasichana miumaliza ka peki yangu tu, peki yangu kama dealers jewai jisikiaga. Sababu kila time niko na magengi ya nguvu, watu wenye blessing ita majembe ya Mungu, pia wako fulu lana kakijenge ya juu. Hip hop peace bongo flavor si tenki babu. Sometime nasikizaga na mpenzi wangu anaitwa Hani, ile nyeki ya Zuchu. DJ unaonaje inye pese mangumu, nikesi na matusi kwa yumwanza, nyike nyike zito ina mafunzo. Nowadays rapu imejawa na machali, msani wakisema boost urekodi tu maflis. Tali miusikia na kwa cheka wana kachali champli, wacheni masikiara before amjangamia. Tutawa madambaya kwa msabaki kushangai, metumika sila gana tujeyona kwa dunia. Mkisha pige moshi mbili mnajikuta mekwifa, so to God lomta juta kuja kwa his side. Nawelekeza kama chapter za money, na wakiniletea ubishi wanachapwa makofi. Wasanii wamefulia wamechacha wanogi, wakishika kinasa wanachacha maka ugomfi. Nimepinda kama gari na yupanda manyoni, na easy buy ilikuwa ukizipata kwa shoni. Nimejisaka sana sasa nimejipata mahomi, mlini angusha lijidaka lijipanga maombi. Yeni kipinde nyamna roga lijipanga na godi ya mkaisokoni, sosa ni nye karanga za mondi. Niko matawi ya juu kama langa, mnioni nikiwa mbezi wanaishi kama ngala mtoni. Japo mafala wapendi wanafanya uroki, nyie watoto leo na wafanya masaka mponi, na wakibiza mchaka mchaka yani mpaka mdoni.
First of all fuck this beat, bada hapo my MC mtakwa shower na week. This is it, naso Michael Jackson shit. K-Wiz I'm logging in, I got a password link. Right now I'm on an extra vibe, and I'm down for my click, dumb town for life. Bitches wanna need to play, anachezea every night. Me and you, tuna share your wife for cheap price. Nasi wazi, mkigombana mchapatana for shizi. Mana jua wengi wenu ni mawake. Kwani mani kitu gani you for? Been a spend it every time with your dude, I thought you know. Can't you see him dumb down, click how I live? Tofoti na marapa wa da zero, poke straight. Fake MC don't fuck around with real G's. Mana kuna mtachopata zaidi ya GG shit. Jim Zima, who got the keys to my bima? Kung fu kanja na mastaili ya kishina. Marapa wana jazo na wapeleka dina. Dumb down, click na mapacha with the winner.
Naitumia hii style ya kichina, na changanya maneno spy kwenye vita. Na wakilisha sky kwenye giza, kila muda nipo juu sky na wenye jira. Nipo serious na baza kichinia, fast and furious nimekaa kwenye njia. Red carpet nimekaa kwa zuria, nimetulia tuli nimejama uzia. Kaila mapacha, boss la machata, ni kama ghosta, boss la mapamba. Tunakibiza sana kukitani msala. Nipo na manamba, hizi chaps ina waka. Tunabamba, sinaona shambra shambra, vitu vima wambwa, kali zinafatwa. Kinachofata hapa, tusomwe kwenye rada.
Check it out. Yeah. Ata waki DC na wakazia mpaka waji isi, mradi naishi maisha yangu atawa kinijaja nbadilishi. Nafanya yangu, I don't care what people say, najua jia nayo enda, man sipotei. Mepitia magumu, still nipo okay. Ukiniombea dua mbaya mimi sizipo okay. Nipo speedy mia shirini kabla janyangusha, na wawai mimi na wadisappointi. Nakikisha na wanyima kabisa pointi, afu dakika mbili mbele sibaki na aga, mi waga Metoa kodi kabla wanafya wajaje kwenye maisha yao. Sipo na baki kunisiki aga deep. Focus on my thing, naweka jitihada. Plus lesson nazonipa ni bure silipi ada. Kichwa kinajia madini na mimi na spit harder. Rap naifanya kwa disprin ka ibada. Domana napokuja swala isia, min kama kipofu. Vingi vya ku nitishia nistopu. Ila imani na nembia nisi hofu.
Kama ufunguo na vo control kufuli, sindo tuna control shuhuli. Kwa hiyo acha porojo bwana we, fuata bagizo, funga bakuli lako, kisha shusha bakuli la rojo kwa mashe. We, misiko mbida ugopwa, ila usipo jiongeza skutani utaokotwa. We ulizo utaambiwa dama niga, kuwa kwa mjomba kuharibiwa kawaida. Na usidhani utaribika kawaida, unachezea kiasi bacho utatambulika kwa shida. Yani nakupishanisha na kwenye picha ya dida. Spendi kuwa vuruga kibabe, tatizo sijui urume na fanda daje. Kwa hiyo kupasuka ni given subtitle, kila nachotunga ni vision. Ukijichanganya unawekwa kwenye ratiba, na unafanywa tofauti na mambo kwenye katiba. Sishike mic mi tayari niko rada, nenda kashike remote jua kali ishaanza. Yani kwamba kuliko kunyuko na ukumia, kitulize kwenye sofa cha kiruka na Maria shule yako.
Kima taadhima na nidhamu mtatii, mtu mzima na ridhima ya wamsi faki. Ubishi kawa kongwa kiwandishi, huu mtiti kawa jongwa siwa fichi. Na wakilisha fani kama vile mbunge wake, na vutoa burudani ya nudumbe ndani yake. Stanza zimepangwa ziko vema, ubetu napo anza wanaaga tu mapema. Nimekamerika kahayati Maradona, kwenye limba pata shika una bahati kaukipona. Unadanga nyika nyema waki na waona, mini simba kwenye nyika itikadi zangu noma. Karami yangu tindo na tindua tu madini, goda niko zangu chimbo na chimbua hata kini. Kichwa iko kindo kwa kishindo na votua, kambeshi uko mingo niko lindo na kuua. Nachora na mstari sana mgoja wa kufuka, yupi bora yu tayari ya siogopa kuraruka. Sijaja kujaribu kawa turu minafanya, dogo acha majaribu takudhuru na kukanya. Ni wazi hili duru na chotaka tu ushindi, e Mwenyezi onyesha nuru na baraka zako nyingi. G-O-D-A, G-G.
Supplier toka chuga bado nyika na ivuruga, yeah. Huwa na bato na michongo, huwa na seto kwenye mingo. Hapa UK la maujanja niko dome down. Click unikute niko dome, au unikute niko home. Na connect na wanangu kila mtaa niko nao, yeah. Nasebenza kila mtoko niko nao, uh-huh. Nakimbiza kwenye mkuchu niko nao. Hao hao ndo machizi wangu wa nguvu, nguvu moja. Love na amani na angavu, bila nyinyi singe kuwa hapa kujiamini. Kusaka mamitonyo kwa imani, yeah. Kwenye amani juu ya moyo ulio nadhifu, kutusua kwenye mbinde na mchongo ulio dhaifu. Ama imani ulio hafifu, Zonko niko hapa na ninginiza mkufu. Haikatai, haina shobo, haina kweri, haina nyodo. Yeah.
Tongo Records for Records.
Be my day.